Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali inetalala. Alintemusha. Vane alimfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishinale. Kalumbanye, lumbanye, ishinaye. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mweba bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, no. Takwakabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumbanye, lumbanye, ishinaye. Temuiko, vata tabani, vata tabani.